Aleluya, wana ulingo na Bwana wamshangilia. Silva,
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 Silva, Silva.
Because you're not in group.